tena gonjo la mapenzi. Ukasema napenda wale wengi, mara huyu mara yule mtuchezi, wale watoto hawana pretendi. Natawatukana wote wanaoimba kwa vidole vya kuvimba, eti dalakani tia mimba. Au tawasabaji wote wanaosema eti yule kapitia ile njia iliyozibwa. No matter what the mabi say, watakuchana tu. No matter what the mabi say, watakubana tu. No matter what the mabi say, takumaritu. No matter what the mabi say, sakata dance tu unachekiwa. Cheki pale nyuma unachekiwa, cheki pale mbele unachekiwa, cheki barabarani unachekiwa. Skiza wini waifu matirio, number one na milio, tutu jenge familio, na minio, watasema mchana, na usiku watalala, ila mimi kwako, barabara. Embe dodo, limilala nchangani. Wahubai na mazoe, ya minitaliezi. Nipenzi lako oh. Lakini juzi juzi, nilikuona unamchuna yule. Mi staki love, nakwambia vile. Staki love, love mi staki ushamba mapenzi. Staki love, na wewe mi staki ushamba mapenzi. Stucky love, oh baby, stucky love. Unachekiwa, cheki pale nyuma. Unachekiwa, cheki pale mbele. Unachekiwa, cheki barabarani. Unachekiwa, unachekiwa, cheki pale nyuma. Unachekiwa, cheki pale mbele. Unachekiwa, cheki barabarani. Unachekiwa, unachekiwa.